Charumaka, aka ni Kenya. Wakala yosi, hai hai na sena. How you re? Mangala.
Chitwazo hunarira Uzafangalaza Esha maria munasidi Nae farida Unda kutamani Hela haya ni amina Alole anao Patrick na rojasi Madonadi Nae matini manarira Akaza anao sini Mangelele Awe Aida Mame Oscar Mame Sande Mame Esha Mame Richardi Mame Sidi Aye Aye Ninyosini Nijala Yurere Undaonana Nijala Yurere Aye Aye Ninyosini Nijala Yurere
A.K.A. Katumbo Na mchwe mame Aida Mana kulaga hawe Lala salamu
Sini.
sana, ila Mola alikupenda zaidi. Umwangari wote tunasema bye bye kipenzi chetu. Mwaka tutaonana. Tiger, wabembeleze wafarijike.